CoPlayJams.com.
In my self TC, for my cheap damn fiat, Kushana,
Chikashana, yeah. Life in one singer, watababwela, yeah. Ipampe mona, wobike mochimwela, yeah. Yari shibi kwa ngali achidia kudwala. Lero ni dudu, chakuna kulala.
Yama chip ya mafiati, kushana, pakira mtaifa iko kumwana. Achanya po, kushana, pakira mtaifa iko kumwana. Apo machip ya mafiati, kushana, pakira mtaifa iko kumwana. Achanya po, kushana, pakira mtaifa iko kumwana.
Ama wetezi ya chibi kwa Friday na Saturday arakuchirisha. Na tumpo kutumpanga ni mpeta mpeta na paka manzi. Rapsepo ni ndamfietebo kakraptepa kwa iko kungwana fuck. I need that girl, she's so pretty.
Apo machipi ya mafiati, kushana pakraptai kwa iko kungwana. Achanya po, kushana pakraptai kwa iko kungwana. Apo machipi ya mafiati, kushana pakraptai.
For my number kwestat pungwana. So salapu na my number sunkana. Azekaraka kumwe sunch pungwana. Aba uyona wa kemboni no mgeni. Kana mwona feze za mani shtuwa kwana. Ama bozi nefialo ni mokwana. Tula geve saso kupanda na kana. Mumane mumatumba ni mokwana.
Kama chipi ya mafiati, kushana. Pakira mtaifa iko kungwana. Achanya po, kushana. Pakira mtaifa iko kungwana. Kama chipi ya mafiati, kushana. Pakira
CoPlayJams.com.